zipata gonga shot. Wapi na post? Kimili ya kujenga ununwe mabati ya kukate usoni. Ukizipata vuta phone. Wapi na post? Wakimili ya kujenga ununwe mabati ya kukate usoni. Bora nipange, nipange, alafu pesa ngu nichange. Nivute kagari nitambe, nipani fulu walidhange. Bora nipange, nipange, alafu pesa ngu nichange. Nivute kagari nitambe, nipani fulu walidhange. Bora nipange.
Usinzeshe, 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 usinzeshe.
Oh,